your smile for me when you wake up in the morning and pants you up. You touch me slowly, acheka cheka with you. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, wendo mwangaza wangu. Chuma wangu, wakupapasia. You don't say, I love you too much, oh. Baby, you don't say, I need you too much, oh.
Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani.
Oh hala hala,
kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani.
Oh hala hala,
mimi mtoto wa udongo, mvua siziweni, kile mansie na magongo, na chechemea.
Chechemea,
dumange tupige msondo, unirutiche enzi, nami nianze ndondondo, unyemelea,
nyemelea.
Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen.
So now,
amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindie kipenzi changu, wasije wakanibia.
Ah,
ya ruhi, habibi.
Hey,
I love you.
Ah,
ya ruhi, habibi.
Slicer.